ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele thokoze futhi ngenkulu emfudumalo ngikwamukele enkosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo Phithi wakangema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. So waqaphela ukuthi kulula kanjani ukulahlekelwa izinto ezimqoka empilweni esikhathini lakhona okusuke kukuningi amehlo emnyama kuwe kungelula nokubheka nosuku ngalunye. Ukuqaphele ingakho dukuduku kusemqoka kulokhu sikhunjuzwa okusemqoka ukwedlula konke okunye. Nginonkosikazi ongithandayo kakhulu mangamchaza ngathi uKotini othunga uhlanganisa umndeni wethu ndawonye. Kugcwele uthando nguye oweza amakhekhe ama-birthday emndeni yethu. Ungumuntu ogcwele i-creativity futhi ngiyamthanda kakhulu. Manje mina ngokwami ngilo muntu ophila impilo ematasa kakhulu enganikani isikhathi. Ungizwe kahle. Angisho ukuthi angikuthandi lokho engikwenzayo kodwa kungigcina ngenasikhathi neze. Ngakho kulula ukuthi ngigcine ngaqaphela ukuthi unkosikazi wami ungithanda kangakanani. Futhi lokho kuyingozi embi impela. Kulula kangakanani kithi futhi ukulahlekelwa lo uthando lukaNkulunkulu, uthando olukhulu kangaka. Ongalo uJesu wanikela impilo yakhe ukuze sibe nobudlelwane obunothile nobunamandla amakhulu na. Ngakho uma kukuthi into oyidingayo lenamhlanje nasi le khona ukukhumbisa lokho engikushilo phambilini Ihubo 86:5. Ngokuba wena Nkosi umuhle ungothethelelayo unomuso omkhulu kubo bonke abakhala kuwe. Sihlobo sami, uNkulunkulu muhle ikhathi zonke. Ungakhathalekile ukuthi wenzeni uyohlala njalo ekuthethelela. Ingakho uJesu wafuka ukuhlawulela izono zakho ukuze uthethelele futhi uthando thando lwakhe olungenamnyakaziswa ngawe luyachichima luvela enhlizweni yakhe 24/7 kusuka manje kuze kube sephakadeni. Kukodwa kuphela odinga ukukwenza ukumbiza futhi uyothula umusa wakhe intethelelo ukuchichima uthando lwakhe oluqinile lwezibele engaguquki phezu kwakho.
Ukuyithola devotion afresh suku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.